kazi ni kazi, janta ni janta, avela, reje. Alo, Simba, 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 ha, waka waka. Simba, 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 ha, waka waka. Japan mamende, Japan mamende, na inawasha. Japan mamende, Japan mamende, na inawasha. Simba, 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 ha, waka waka. Simba, 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 ha, waka waka. Japan mamende, Japan mamende, na inawasha. Japan mamende, Japan mamende, na inawasha.
Kwa block tuna deal na maji, we don't fuck na drill paka ni. In the houses we try to kill, eyes on my neck is that to kill. Gorillas we hunt to kill, 100 shooters hunting snitch. Rule ni moja, shoot to kill, we're the soldiers true ni real. We're shining like morning sun, we sell cocaine on looming bags. We have taken over all areas, east, west to CBD. Pamporini na test, everything on me is fresh like chesa. Chesa mini player, sorry mami siyezi kupenda. I'm chasing my time by pushing pee, we are big dogs and they are peas. Big boys who smoke on peas, cause in high school we scored on D's. Maziwa zetu ziko fresh, car brookside on milking dress. Ni Jeremy Scott, Regis, ni Babu, staff car with this.
Simba, 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 ha, waka waka. Simba, 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 ha, waka waka. Japan mamende, Japan mamende, na inawasha. Japan mamende, Japan mamende, na inawasha. Simba, 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 ha, waka waka. Simba, 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 ha, waka waka. Japan mamende, Japan mamende, na inawasha. Japan mamende, Japan mamende, na inawasha.
Kulikuwa macho, nyanya na kibro, karawa katutisha na kifo. Mhanda tukamfungia kwa tiplo, tukasikia ush kutoka kwa people. Mini Johnny Walker na walk on people. Hippo, hippo, yo piga hippo. Puneza uliza Christoph, kauko na Risto. Na kuhanda na gun, waki tumzito. Uni tukorende na unatoto wa jicho. Leta hadi kiko, mambo ni matatu. Taondo alisema, zungukiwa chain tuko tumbo kama tisa. Ulitaka kuitika, ikupigwa tisa. Lia 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 hadi chezi kuwe bimbi. My boys tumekalia kitingi, hatuna tamsingi. Na msenge amekam akibawu skatu mbili. Leta izo chingri ni set kawa pili. Pili pili tamu izi ezi ndiyo chili. Rap 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 na ndenga kwa kipini. Hamna hamna, hamna lawama. Hamna hamna, hamna hama, mtahama.
Simba, 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 ha, waka waka. Simba, 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 ha, waka waka. Japan mamende, Japan mamende, na inawasha. Japan mamende, Japan mamende, na inawasha. Simba, 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 ha, waka waka. Simba, 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 ha, waka waka. Japan mamende, Japan mamende, na inawasha. Japan mamende, Japan mamende, na inawasha. Japan mamende, Japan mamende, na inawasha. Japan mamende, Japan mamende, na inawasha.